Batman killer.
Cheza kama umelewa. Boogie down, baby girl, boogie down. Na meneza minishalewa.
Afrika kuna mambo toka kitambo, iligo malangambo tunaruka leo. Lenaro Afrika o, Tanzania o, Mesa o.
Shika moja kusei marabo, kabo zibisha mina lala. Piga maji kama tukopa, baby shanga amzaka lala.
Mi Batman killer, mi no silent killer. I'm killer, drug dealer, kambana killer. Sukuman, sukuman, shika. Kumolen di kisenge, kina mama kisenge. Shemili ya ujeli, cheza kisenge.
Madara uhana, madara uhana, madara uhana, madara uhana, madara uhana, madara uhana, madara uhana.
I see you, baby. Messin' but money killer. Aja take a second, my baby. Aja take a second, my baby.
Mother Ohana, Mother Ohana, Mother Ohana,
Mother Ohana,
Mother Ohana.